underground. Superstar, yeah, superstar, way, superstar.
Habari za tajiri muulize maskini. Hauna vese unabwabwa janini. MC Nyororo ufungi ya tageti na kugeuza msanii kwa shabiki. Eti kushi kwingi nikona mengi. Babu anakufa jamu na mondi. Ni tofauti ya kona na kutazama. Zote siku leo na jana. Na natembea na ndoto ya muziki. Na mwenye love na machiki. Ukini diste mwako takuchiti. Weni handsome boy, mini hands kwenye money. Weni lazy boy, mini gentro flani. Good boy kama dogo yoni. So baba yoni, nina kill mbaka kila sina beef na mayang. Mindo kila mwenye sila huso mziki gun. Toka young mbaka sika, now lil hustle. My toes kama goes, my balls kama mister. Sukari kama die, wa rembo wa fight. Muziki ndo rafiki wengine wa fight.
I'm a underground superstar.
Na kunyesha majabu elobaki duniani.
I'm a underground superstar.
Nina pesa kichwani, sina pesa mfukoni.
I'm a underground superstar.
Hu muziki mwepesi na ugumu wa nini?
I'm a underground superstar.
Ukipata tabuku na kimbilia kuzini. I wanna say if life like a movie and I'm living like a blue sleeve. So usicheze na maisha. Semitizi ukegeuza masaki. Sawa na mtukufo na lilia zikwe wapi. This time for the money. Zamani superstar yule naeweza muziki. Squeezy superstar na enunu wa shabiki. Hu muziki wa sani wengi kuliko mashabiki. Mashabiki wanongozo na shilingi. Hawa juki zuli kipi. This is a swag so me. Nigga don't try me. Nadunda kwenye speaker nigga don't trust me. Hey. Going deep na mapenzi. That's why everyday fikra zenu za kidwanzi. Maneno ya tarabu, fikra za dada zao. Wapo sex kama binti, fashion na zopiti. Wanozuri wa mkorogo, maumbo ya dada zao. Wanajita, wana hip hop, wanashindwa kurap. Muziki ndo rafiki, wengine piga gap.
I'm a underground superstar.
Na kunyesha majabu elobaki duniani.
I'm a underground superstar.
Nina pesa kichwani, sina pesa mfukoni.
I'm a underground superstar.
Hu muziki mwepesi na ugumu wa nini?
I'm a underground superstar.
Ukipata tabuku na kimbilia kuzini.
Nipo simple kama kiatu chenyewe. Watoto na viziwa kama kule ukelewe. Mbona simple na kufunza welewe. Muziki kona pesa zuba uchelewe.
Unafungulia maji unakingia gunia. Unafanya matusi na uongezi dunia. Sawa na wachawi wanakaba na wafungi magoli.
I'm a underground superstar.
Na kunyesha majabu elobaki duniani.
I'm a underground superstar.
Nina pesa kichwani, sina pesa mfukoni.
I'm a underground superstar.
Hu muziki mwepesi na ugumu wa nini?
I'm a underground superstar.
Ukipata tabuku na kimbilia kuzini. Na kunyesha majabu elobaki duniani. Nina pesa kichwani, sina pesa mfukoni. Na kunyesha majabu.